man means to teach men. Teach of all people to music. Well, I'm tongue gotta put out of tongue.
Metia nuko tusengeno anisitivi ikoliwa ngeno atita chanu wako tengeno metia nuko tusengeno anisitivi ikoliwa ngeno atita chanu wako tengeno metia nuko tusengeno anisitivi ikoliwa ngeno atita chanu wako tengeno metia nuko tusengeno.
Fred JGC kahari ni delini aringana mala kodomo nifune samini kanda orata utonga mike pano utangoliwa gani ataki ni muka ya kinipa ni muka ya chitanu anini ni ala kani ni burayanu kabuti sabudu unabasa zimi odiva marasli ajimi oima rari muwise diguba ringa sijumise lichipisa rifunga na fene kani uklozu kana opene chikete ndo fala ndete patene rumuni ndijiga majiga ufi ani wana uya jiga ani mudibeli usumbi ani fuleri ufunesa ngeno ende ukoliwa ngeno ufunesa ngeno
arfiam ok media nuko tusengeno anisi TV ikoliwa ngeno atita chanu wako tengeno media nuko tusengeno anisi TV ikoliwa ngeno atita chanu wako tengeno media nuko tusengeno anisi TV ikoliwa ngeno atita chanu wako tengeno media nuko tusengeno utisafina roati pesa huma ukati baka sero ukutoda ufuma kuponi uye puma tonga moto bike anga sicha buye na zanga zifaiki zek tutia na JP ek chato gira timexi kuponi ndo mukora uru kutoni pasa utofara sirumbi nito visa tizaka papasidi adiba nito peseno nyama
hauna choice nga nama
ai disopano inito isumba songu ampagano nabo watu tumba getika na misa nangu chichipumba papasi ayo tanya nijitawa ya fe papasi ayo tanya kari ini nda abongo ita chitu tomu anafi abongo ita chitu mwa wasali sati wanu ndivabi atichagumbela sati wanu kambabi kalenda rundela media nuko tusengeno anisi TV ikoliwa ngeno atita chanu wako tengeno media nuko tusengeno anisi TV ikoliwa ngeno atita chanu wako tengeno media nuko tusengeno anisi TV ikoliwa ngeno atita chanu wako tengeno media nuko tusengeno.
Class 1-2, shipping a chico do. Yeah, 1-2-3, transi iko do. Nana back in the room cap, chato dana through. Matu zima through, isu chico do. Nga maginya maviri di ablasa. Nomu performa tringa di ablasa. Yo, kaku 15 dina trade, ndo pasare. Rares, pasa. Oyo ukolisa, wana. Oyo kumamisa, wana. Ana age utambuta, wana. Tili sugar, mama. Odumanga December, cricket. Robecha, Robeta, cricket. Dina buruku, kotonda chiket. Ufuna money, ufula market. Adenga butu, ni muka eza tu. Mwana waba tu, ufunesa zvi tu. Ya imena chitoru, nitode ni tu. Police over the day, it's 22.
Media nuko tusengeno. Anisi TV ikoliwa ngeno. Atita chanu wako tengeno. Media nuko tusengeno. Anisi TV ikoliwa ngeno. Atita chanu wako tengeno. Media nuko tusengeno. Anisi TV ikoliwa ngeno. Atita chanu wako tengeno. Media nuko tusengeno. Media nuko tusengeno. Anisi TV ikoliwa ngeno. Atita chanu wako tengeno. Media nuko tusengeno. Anisi TV ikoliwa ngeno. Atita chanu wako tengeno. Media nuko tusengeno. Anisi TV ikoliwa ngeno. Atita chanu wako tengeno. Media nuko tusengeno.
Hey, chief kunbona abo. Chinini. what's up with me now, MK, yeah. Hey, Traffic Family.
Now, for one, I'm
part of the Mnyanga.
Nah, hey, Daniel,
I'm a team. Ramsgard,
we're going to go. Na porta ma.
Na good you. Na mama regena. Na hola.
Na snake pima na.
Hey King Sadek.
Enando.
Na Farison punch.
Max.
Zen.
If you go.
Sharp ma bana.
Good boy na man. Big fam da.
Tiko dice.
Ana zingwe. Ndina wa J up. Sharp. Good boy na fit banga. Na skush. Epako.
Hey, na hola. Epako. Na wana wangecha ko ma.
Ndo neta mi.
Arire na makazi wa zera.
Na vusi mame gamai. Na.
Gongwi sama na jaro.
Na ar boy ma.
Fi ki ar boy wangi. Fe me.
Na lady T. Sure.